sont composés n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement.
Baragira bati umurongo muhamagaye ntushobora kuboneka mwongere mukanye. Aha ni ku murongo w'ikigo cya MTN. Imvugo yari imaze kumenyerwa na benshi. Imvugo yabanje guteranya abantu. Uhamagaye yaketse ko uwo yashakaga yanze kumwitaba cyangwa se yafunze telefone. Ibintu byashyize abafatabuguzi ba MTN mu rujijo, ku buryo hari hagiye gushira ukwezi nta muyobozi n'umwe w'iki kigo urasobanura iby'iki kibazo.
Iyo uhamagaye nk'umuntu hari igihe telefone icamo akanya gatoya, ubundi kaba ibaye compose kandi yari iri gucamo.
Cyambere cyo hari serivisi bakoraga nizigende nizihure no kuba hamagara umuntu ibikunde kuba wanatira bigatinda bikamara nk'umunsi wose utarabona amayinite watiye asanga bayagwaye nk'ejo. Ni ikindi kibazo twabonaga muri ino minsi.
Hari ikintu byabahungabanije mu kazi kanyu?
Urumva niba wari ukeneye guhamagara umuntu ntibite bikunda, urumva ko ari byaba bipfuye.
Itumanaho rya telefoni ngendanwa rimaze kwamamara cyane mu gihugu, ndetse ugasanga ryarinjiye mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Hari benshi bavuga ko kubura umurongo byagiye bidindira imirimo yabo muri iyi minsi.
Urumva ko nyine ari ikibazo cy'amaherere, cyane cyane habaye ari nk'umuntu wihuta nk'abantu bakuze imbere hejuru yacu guhamagara business mufitanye idaciyemo y'umugato kwihorera. Urumva ko biba byisha akazi kenshi.
Hari ubwo n'abantu banshakaga ku murongo wa MTN ntibambone.
Iyo bakuburaga hari icyo byaguhombyaga?
Hari icyo byampombyaga muri gahunda twaga dufitanye n'uwo muntu. Ari nk'uwo twadufitanye ku kibazo cy'imyishyurire y'amafaranga nawe namukoreye, twananye ko duhurira ibunaka kandi ari wagombaga kuyamba, kandi ari njye wakagombye gukurikirana mbese ahantu ageze iki, ariko yaranshatse arambura biba ngombwa ko nongera kuvugana nawe ku wundi munsi. Kuri uwo munsi amafaranga narabuze.
Hari hagiye gushira ukwezi abantu binubira iki kibazo, ndetse nta n'ubaye ibisobanuro. Kuri wa gatanu nibwo MTN Rwanda yasobanuye bwa mbere kuri iki kibazo. Yavuze ko mu kwezi kwa 12 umwaka ushize abakiriya ba MTN bakoresheje uyu murongo bahamagaye ari benshi cyane, ku buryo bwo uko bari basanzwe bahamagara byikubye inshuro zirenze 2.5. Abayobozi ba MTN Rwanda bavuga ko uko kwiyongera byanahuriranye n'ibikorwa byo kwagura imiyoboro basimbuza ishaje. Bwanatsine Nzitatira ushinzwe tekinike muri MTN Rwanda yabisobanuriye abanyamakuru.
Cyane mu kwezi kwa 12 twagize ibibazo bijyanye cyane n'abafatabuguzi benshi bagiye bahamagara bidasanzwe, kugeranyije n'umwaka w'2016-2017, mwabonye ko byiyongereho inshuro nyinshi uburyo abafatabuguzi bagiye bahamagara, ku buryo ntabwo tuba tubyiteze cyane, kuko icya mbere twari muri porosesi yo kongera ubushobozi bwa rezo yacu, ikindi ibyo kongera ubushobozi ubundi twabiteganyaga muri amezi atandatu akurikira. Ikibanze kwari gusimbura ibishaje. Twamara gusimbura ibishaje hakurikiraho kongera ubushobozi bwa rezo yacu. Ubwo niyo faza tujye kujyamo ubu ngubu. Ariko icyabiteye cyane nk'uko kwambizwa nabisobanuye, ni abantu bahamagaye cyane mu buryo budasanzwe.
Iki kibazo cy'itumanaho ricikagurika cyangwa ntiriboneke kiravugwa ku barikoresha b'imbere mu gihugu cyangwa na bamwe mu bahamagara bari hanze y'igihugu. Iyi sosiyete y'itumanaho ya MTN ifite abafatabuguzi babarirwa muri miliyoni zisaga enye. Iki kigo ariko gitangaza ko ubu kigiye kujya kibwira abakiriya bacyo buri cyumweru uko kwagura ibikorwa byacyo bigenze, n'uko serivisi zigiye kujya zigenda zirushaho kuba nziza. Abayobozi ba MTN ariko birinze kuvuga uzaryozwa igihombo cyaba cyarakomotse ku mikorere mibi yagaragaye muri ibi bihe. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.